gudoomiyalka gudiga arrimaha bulshada amniga iyo arrimaha gudaha iyo gudiga hawlaha guud iyo gaadiidka koonfur galbeed iyo booqasho ka seedi xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed wayna meelaysay ka dhawaayay gudoomiyaha gudiga shaqaalaha rayidka booqashada way bayahay tii dowladda dhiri geliyay shaqada gudiga uu si shaqaalaha rayidka ee bulshada iyo aan hayaan aqabado ka jariyo waliba qorshayaalka horumarineed ee gudiga haryaala gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan Ibrahim Haaji Hassan iyo kuurbi booqashadii ka seedeen xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed
xafiisada laga shaqaaleysiyo bulshada koonfur galbeed waa xiyaal shishal duuna ardayda kormeer ka marnay waliya ka aranay shaqo oo ardayda la ka qanaca kor oo la taabado kor oo xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka dawladda koonfur galbeed uu ku guuleysay in ay la raayso si asri ardayda dadkiin shaqaaleysii waana leenka shaqay leenka adeega bulshada ee taasiyadan kama santin walaa malaay ardayda dadkii mudunaayeen dadkii hoggaanka rasmiga leenka tala galay in la ku hoggaamiyo gudiga shaqaalaha rayidka in ardayda mas'uuliyadii taasaytii sin gudatan waana etin sin kama nagaan koonfur galbeed san ilaal sidaayta koonfur galbeed dad waliba waan sidoo gobol ee walku badan nagadaayaan walina nagadaayna bulshahaana dad limiliyan 7 million deereen ardayda xafiiska ma xafiir sadaa marka inaysin si cadaalada si hufnaan in shaqeeytan wala sin kubaanay waan aragay in kama santin ee runtii walay malaayasheen ardayda koonfur galbeed inay wadada rasmiga hayti oo dawladnimada iyada ardayda dhabada saartay hadii ardayda xafiisadii linka adeegay bulshada ama dadkii laga shaqaaleysiyay ardayda sidoo qorxdo badan kuna hadda warbixintana naysi gaabka processka la marsiyo shaqaalaha la gaado oo shuruudo la kufado sida leen shaqaaleysiyo waxyaalka shishal doonaa una ka aragnay marka waa wal in lan ka faraho waana la ka faano gudoomiyadii tiimka walisan lana ma santin ee wala rajayna booqashada tiin koreeytana ma hadasay tiinka dambaytana ma nagada doonta dilayar walbadan haska nagnagadaan ee dad mas'uuliyiin ah oo ilaahay hadda waliyatiin ardayda aqla iyo fikir saleemasiyay bulshadii oo sidii inga shaqeeyaan ardayda ilaahay gorsiyeeti una taas masiinka dardaarmaan meelaha ta kuwidan xoron wada insha Allah lamba waqtiga war rooga hafiska waqtigii adar roog dowlad la fadaayeen ardayda taariikh iyo legacy in aadan ku tabto adiyo tiimka ardayda isla shaqeeyaan insha Allah
gudoomiyaha gudiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed sharmaarka maxamed kuulo iyo xubno ku dareer baarlamaanka koonfur galbeed oo kuma hadnagay booqashada xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka iyo ka seedeen
ee wayba farxad weyn in gudiga shaqaalaha rayidka in geeg ha booqdan qaar kumid ee golaha wakiilada dawladda koonfur galbeed oo ee gudoomiyasha gudiga arrimaha bulshada gudiga amniga iyo gudiga gaadiidka oo booqasho rasmi ah ka kooyan ee gudiga shaqaalaha rayidka dawladda koonfur galbeed kaas oo ay booqasho dhiirigelin booqasho oo maylaray bogaadin iyo shaqada oo ee kormeer guud ayaa soo biyaayeen waybana farxad weyn in mar labaad mar saddexaad inuu ka dhawaayeen xafiiska gudiga shaqaalaha rayidka sidii isimku oo aragtay ee xilwaan ee gudiga shaqaalaha rayidka xeerar iyo sharciyo oo ngaare oo gudiga shaqaalaha rayidka ka maamulo iyo shaqaalaha dawladda ka maamulo walay ee waa faafaynta guud ee aragtay saasoo kale lamada waaxad isin kormeerka gudka soo bidaan waaxda recruitment taga iyo waaxda booliska wayba ka shaqeeyeen sharciyadaas iyo xeerarkaas indexan gudiga shaqaalaha rayidka iyadoo in jaleysina lan ka shaqeeyaan ama lan kalena lan ku midibta kooran